Kazini muda kijinga tuna humji mkubwa na vituko wakishangaa wambiwa taliwa kila kitu ni biashara tajeneza na sandako sipenda mano wakati wa vita utakufa mapema unafuata sio kusu kongane na kina mama ni ajabu na kweli la long time ya watching zinaitika kimya kiansi ya nigga flossing kila mtu wafe kivyake ndo maisha mjini kuzoya zoya watu mwisho tazoya majini
tell them me no fear no one, me no fear no man, I can't bother anyone. I said I tell them, me no fear no one, me no fear no man, I can't bother anyone.
Wambie, wasi tuzoe kabisa,
mazoea, kuzoeana.
Wambie, wasi tuzoe kabisa,
mazoea, kuzoeana.
Atutaki,
mazoea, mazoea, kuzoeana.
Mishitaki,
mazoea, mazoea.
Haika,
haika, haika,
haika,
haika.
Amani limosha.
Illness, illness,
illness,
illness, illness.
Chop, chukuma.
Ha, me na mada mada. Hey, me na mada mada. Hey, me na mada mada. Me na mada mada. Me na mada mada.
Here's another one.
Here's another one.
Mina,
mada mada, mina mada mada, mina mada mada,
mina,
kuzuiana.
Here's another one. Here's another one. Here's another one.